nyima saviso kandoro Chichotepe kama kalishwa ugoro Poke sijona kasoro Kikilala nitakula takiboro na Puru puru baby yeah Tunde wasini ibi yeah Langu manga tuzi yeah Na ilo lako soto ojo Chuchu kama ncha ya sindari Chenga kali kama vile mashirari Na kwa bedi waliweza kapambani Ado ado kama eminado Oh baby Nenda gafunge kibwebu Kama nikoma ngia kati tuichetu Nitango sika nali supula pere Oh, singali
Dondoshu Baby, dondoshu Dondoshu Baby, dondoshu Dondoshu
Moja, moja, baby
Baby, dondoshu
Ayaya
Dondoshu
Wasoto penda shamu ya
Baby, dondoshu
Ah, oh, baby
Akitembea kwa maringo kama kobe
Oh baby
Anaburuza moyo wangu mzobe mzobe
Oh baby
Na mwita darling mama sugar sugar Kama masai na kata mbuga Yeni asali jisalivyo noga Kama dono gali bila mboga eh. Mimba teka mwezako Ya mungu na laki yapo Ina wewe leo na kesho Chakututenganisha kifo
Funge kibwebu Kama nikoma ngia kati tuichetu Nitango sika nali supula pere Oh, silali
Dondoshu Baby, dondoshu
Aga, aga, oh baby
Dondoshu Baby, dondoshu Dondoshu
Moja, moja, baby
Baby, dondoshu
Ayaya
Dondoshu
Wasoto penda shamu ya
Baby, dondoshu
Oh, baby
Dondoshu
Better sound.